biti tayari. Track hii hapa ni kwa mashabiki wetu wote. Ngoma inaitwa ni chile ni chile mpaka kiruga tumeimba. All right. Swag Music baby mkaka record namba imoko. Number 1.
Nyamuchagora. Nyamuchagora buseta. Mangero sinda. Amangana. Shindo nyamaze lo siseme no. Siachi kufanya tonito welo.
Kiki kipaji toka kwa moyo. Nyume nyamaze sinite visho.
And you wa kombo ni bendi. Na mimi siku zimi. Kwa trap nelo na bang. Hey people look on me. Achana na bangi njo tubu tepesa na jini la manga riati. Nikesa usiku silali na saka mapesa. Magoti na sali kila kikucha.
Kiko mepanda kushuta nino. Mbani na shuki na chenga niso.
Yo na mamluki usiguse hisho. Ongoza kwa chenga mizangu score. Kwa track na tamba na wachanganya na watawanya. Wanalalama wezi kutamba. Nikisimama na iga na swaga. Wezi ni waga kati mindoni zaidi ya soja. Wapo slow wajikongoja. Wivu kibao mbako anakonda. Mkaka na kasa bado na songo. So ni moyo ni sinago bisho. Kito uswazi minapiga show. So ni moyo ni sinago bisho. Kito uswazi minapiga show.
Najua atafanya lakini itakuwa baada ya hii. Na iwezi kaa kama hii.
Can you feel me?
Zami chindo soya DJ mwana mboka mabishona kama shingo paka bicho pinda choka. Kama upepo na wapuliza. Hapotaki kutulia mchezoni na wapuliza. Maswali wana jiuliza. Wanabiju uwa meganda kama picha na wakimbiza. Live kama soka kidume na NRS. Mola ni petuzo mini player kama mess. Pes na manyota kama gwanda la kijesh. Nenda kajificha chaka mina lenga sikuwa pesh. Vampire, kazi mwanzo mwisho hapa kuna kulitaya. Ya mlipo hot, tupo hot to the fire. Kiki kicho kipo blank, kipo shot, kipo kaya. Swing, swing, waka pole. Fact, 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 nenda cold. Physical fit from the head to the toes. Making some money, achana na utoes. Wewe upe, wewe usi, we mba wanene. Ziki unalipo, unaleta mapeni. Sinyama zikime, lazima niseme. Kishindwa kurap, tacheza sepeni. Nisokwa mistari na watu wa row. Vocals na beaties, masitu wana blow. Na wapa yoto mpaka kwenye snow. Feki kambali, hawezi zi flow. Nikono, you put your hands on the air. You better know that the life is not fair. My friends' story goes out on a share. Money no speeches, cause bitches don't care.
Can you feel me? I know you feel me. Can you feel me? You gotta feel me. It's in no people chao. Nothing about. Where as I do
now.
It's in no people chao. Nothing about.
Na disi umezako na go. Kete tamisi lolako domo. Kabia za misi na jita jogo. Jipange kijana maisha si show. Stiju na disi umezako na go. Kete tamisi lolako domo. Kabia za misi na jita jogo. Jipange kijana maisha si show.
Nero. Nyamuchagoro buseta. Nyamucho mangana gene muntu mkuranga umona. Umona oba subati oba iri nsembe. Umumura oba iri tegere.
Records, baby. You know what it means. It's because of Kwanza Records.